You're with SBS Radio.
Premier Gladys Berejiklian oo xisbiga Liberaalka ka tirsan ayay isku hayaan hoggaamiyaha Labour-ka Michael Daly doorashada gobolka New South Wales ka dhacaysa maalinta Sabtida. Mr. Daly ayaa soo ahaa hoggaamiyaha mucaaradka muddo bilo ah, isagoo jagada kala wareegay ninkii kaga horeeyay Luke Foley oo iscasilay markii dacwooyin cagaajuglayna laga keenay November sanadkii la soo dhaafay. Maalmo ka hor doorashada ayay labada hoggaamiye gobolka oo dhan ku wareegayaan iyagoo salaamaya shacabka, sawirna la galaya ballanqaadayana arrimo badan. Ololaha doorashada ayaa inta badan looga hadlayay garoon kubadeed. Isbahaysiga ayaa hadda ku jira wareegii hore oo ay ku duminayaan kadibna dib ugu dhisayaan garoonka Sydney Football Stadium oo ay ku baxayso $700 million oo dollar. Isagoo dareensan in shacabku aysan arrintaasi ku faraxsanayn, ayuu Mr. Daly ku baaqay in la joojiyo duminta garoonka ilaa doorashadu ka dhammaanayso.
If you are voting on election day, your vote is now worth some hundreds of millions of dollars. You have the right.
Haddii aad codaynayso maalinta doorashada, codkaagu wuxuu ku kacayaa $700 million oo dollar. Waxaad go'aankeeda leedahay in garoonkan uu sii dhisnaado iyo in la dumiyo. Labour-ka gobolka ayaa ballan qaaday inaysan dumin doonin garoonka iyo in dhammaan dib u habaynta lagu sameeyo qarashkeeda ay bixin doonaan hay'adda maamusha hadda ee Sydney Cricket Ground Trust. Labour-ka ayaa codaynta Sabtida galaya iyagoo isticmaalaya halkudhiga ah iskuulo, isbitaalo, maya garoonka cayaaraha. Oo ay ula jeedaan qarashka badan ee ku baxaya garoonka, waxaanu annagu ku bixinaynaa iskuulada iyo isbitaalada. Laakiin dowladda ayuu mashruucan lagu dhisay garoonka ka go'an tahay iyo kuwo kale, iyadoo Premier Berejiklian ay sheegtay in New South Wales ay garoonka dhisi karto iyadoo sidoo kale bixinaysa maalka ama qarashaadka loogu baahan yahay arrimaha kale sida iskuulada iyo isbitaalada.
There is a clear choice on Saturday. You have a government that's proceeding to build the roads, the rail, the schools and hospitals and all the other infrastructure we need to do about the future.
Dooqa ay dadku haystaan Sabtidu waa mid cad. Waxaa jira dowlad sii dhisaysa wadooyinka, qadadka tareemada, isbitaalada iyo dhammaan kaabayaasha mustaqbalka loo baahan yahay. Dhanka kalena, hoggaamiyaha Labour-ka oo marka koowaad ah laba wajiile, aan la aamini karin, aan wadin wax qorsha ama lahayn wax qorsha fiicana, qorshaha keliya ee uu wato u yahay inuu mashruucyada joojiyo. Labour-ka ayaa ballan qaadaya inay qarash badan ku bixin doonaan waxbarashada, iyagoo wada qorshe ay ku dhisayaan iskuulo cusub, kuwa kalena ku dayactirayaan gobolka oo dhan, iyadoo inta ay sii dheer tahay inay si buuxda u maalgelinayaan heshiiskii Gonski 2027.
Partnering with the next Prime Minister and our federal.
Annagoo la shaqeynayna ra'iisul wasaaraha cusub ee soo socda, ka soo qaad haddii Labour-ku ku guuleysto federaalka, New South Wales waxay noqonaysaa gobolka ugu horeeya oo ardada 100% ku maalgeliya nidaamka Gonski loo yaqaano. Isbahaysiga ayaa sheegay inay $2 billion oo dollar ku bixinayaan inay qortaan ama shaqaaleeyaan 5,000 oo macalimiin cusuba ayna dayactirayaan 107 iskuul. Gaadiidka ayaa ah arrin kale oo weyn oo doorashada looga hadlayay. Ms. Berejiklian ayaa ballan qaadaysa $3.4 billion oo dheeraada oo mashruuca lagu dhisayo qadka tareenka ee loo bixiyo Metro West, halka Labour-ku isla mashruucaas uu ballan qaadayo $5 billion oo dollar. Adeega caafimaadka ayaa ah mid kale, iyadoo dowladdu ay ballan qaadayso inay dayactirayso 29 isbitaalo iyo xarumo caafimaad iyo inay qoranayso ama la shaqaaleynayo 5,000 oo kalkaaliyaal caafimaad iyo umulisooyin ah.
In the next 4 years alone, we'll invest a record $8.4 billion to build and upgrade additional hospitals and health facilities.
Afarta sano ee soo socda, waxaan ku maalgelinaynaa $8.4 billion oo dollar oo lagu dhisayo ama lagu dayactirayo isbitaalo iyo xarumo caafimaad oo ay ku jiraan Nepean, Ryde, St George iyo Sutherland. Inkastoo xisbiyadu culayska saarayeen arrimaha bulshada, haddana codbixiyaasha qaar waxaa saameyn ku yeelan doona doorashada federaalka ee soo socota. Doorashooyinka gobol iyo kuwii federaal ee u dambeeyey waxaa kordhayay dadka u codeeya musharixiinta ama xildhibaanada madaxa bannaan. Haddii ay sidaas ku sii socoto doorashadan, xildhibaanada madaxa bannaan ayay u badan tahay inay kordhaan. Mark Wolf oo ah khabiir arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda New South Wales ayaa sheegay inay aad macquul u tahay inay soo baxdo dowlad ama Labour ha noqoto ama isbahaysiye aan aqlabiyad weyn lahayn. Mr. Wolf ayaa sheegay in dowlad aan aqlabiyad lahayn aysan wax u noqonayn marka loo eego gobolka New South Wales.
What it means is that any leader, any major party leader, any premier
taas macnaheedu waxa weeye in hoggaamiye kasta oo xisbi weyn ka tirsan ama premier noqda waa inuu markaasi caqli ku shaqeeyo, waa inuu aragtiyo fiican la yimaadaan. Marka runtii waa sida lagu kala garto hoggaamiyaha saxda waa marka xaaladahan oo kale lagu jiro. Codbixiyaasha ayaa haysta ilaa 6 maqribkii maalinta Sabtida inay codkooda ku dhiibtaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.